Iwe mumutima wali shibati unamusunga fiwino muleke ae ichalwe fichaba mune one day akabwela ngeshte mwiko chafina alefwa ya chilekeleko muleke ae ichalwe fichaba mune one day akabwela lintu mwa kumene chalo chenu chali chamaluba lintu wa mwipwisho fwa fwa ya mwa umeali mbula
Let go, let it.